mushrooms, everything around.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani paza motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivo testi uzangala my baby. Ndiwe ni mavuna kukusia awe. Nivuna chabe wewe. Baby, nangu vivo testi uzangala my baby. Ndiwe ni mavuna kukusia awe. Nivuna chabe wewe.
Lola shafi obu talituafu mabastion chili na weo. Tashalion sepa kunso minaneo. Uwingi ya makapwa ya pitia muheo. But isatika lipo tichita na weo. Kuisem pepo infula haka suwa. You forever be the one vika kuchifuwa. If I say I'm dead over you walantalika. Rather die than see you with another nigga. You the lady of my dreams. Shilota. Nima kuya nikauka nikakulota. Umushe wa soba lisa baby you noka. Plus when you write me ni kuyureka. Diwe ni mafuno ngala na ye everyday. Ikalipo peza pomo kazi munga iwe. Yawa you the best ever. Kukusha never. Mpaka na kumpela tuke kala
tuke. Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani paza motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivu testi uzangala my baby. Ndiwe ni mavuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe. Baby, nangu vivu testi uzangala my baby. Ndiwe ni mavuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe.
Nala kuluila, kuna kufuila. My tears of joy nga tufuna kulila. Wasaziziwa, oko tuluila. Ukakalipa uzilangane mumira. Yo, a queen the chick I'd love to show mom. I mean I feel so sick nga still none. Nga papita dekwa na papita 4 months. Iye definition ya romance. Ah, you too dope, my fly baby. You the reason bella over excited. So I decided to dedicate this song to you. Cause you really a high grade. Tiwanga kushow, beba. I got you. Ndiwe type inga chitile wedding katatu. In fact, I'm about to kneel down. Kwena uli musuma iwe wilalabai.
Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani paza motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imarimba, penangu timagona njara. Bati umani uza izaka balansa wande. Nangu iposeshani, umani pasa maplani. Niweweka unangala kumtima baby you know.